Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga akubiriza bannayuganda okwongera okwekuuma okusako n'okutaasa abalala obutakwatibwa akawuka akaleeta mukenenya wamu n'okubiriza bannaabwe abakalina okwongera okumira eddagala basigale nga bawangaza obulamu bwabwe. Bino mukuumaddamula y'obwakabaka bwa Buganda munnamateeka abyogeredde ku mbuga enkulu y'obwakabaka Mulange Mmengo. Mu ddwire yategekeddwa obwakabaka bwa Buganda wakati mu kujjukira n'okwefumiitiriza akawuka akaleeta mukenenya Uganda bwe yabadde yeegasse ku nkulungo y'ensi yonna okujjukira n'okwefumiitiriza akawuka akaleeta mukenenya olunaku oluberayo ng'ennakusa omwezi lumu omwezi ogwa Ntenvu.
Siriimu ayita mu kwegatta abasajja emirundi egisinga be batandika ebintu bino ate mmwe ne mubanga mmwe musinga okukwatibwa n'olwekyo mukole mutya. Njagala kuwulira nga muddamu abakyala mukole mutya, bwe munaagaana abasajja bagenda kunyiiga. Okunyiiga kw'omusajja tekutta, naye siriimu ngyenjawulo nnene nnyo wakati w'omusujja gw'ensiri n'obulwadde obwa mukenenya. Kubanga omusujja gw'ensiri ensiri zikuluma weebase, oluusi ng'otunula otudde awo olaba terefayina, naye siriimu akukwata eriiso okanudde ng'okirako engege. Abangayo omuntu mu Uganda atalira muntu yali atafirwangako muntu wa mukenenya, oba muganda we, oba muzadde we, oba mukwano gwe, oba muliraanwa, buli muntu yena nammwe abali wano buli omukume mufiiriddwako abantu. Kati ate ng'ogamba nti nnina ensonyi.